Nyuma yuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yemeje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, amahanga, imiryango n'abatavuga rumwe na leta bakomeje kunenga icyo cyemezo. Majoro Robert Higiro uyobora umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda witwa Democracy in Rwanda Now, yabwiye mugenzi wanjye Thomas Kamirindi ko amahanga afite inshingano zo gufasha demokarasi gushinga imizi mu Rwanda.
Ngira ngo iyo urebye ko Abanyamerika batishimiye biriya byo yakoze byo kuzategeka iyindi myaka igera kuri 17, European Union ishyirahamwe ry'Uburayi naryo niko ryabibonye, baramuje Ubwongereza nabo baramujije. Abo bose nibo batanga amafaranga yo kugira ngo leta ishobore gukora. Hanyuma aho tugeze ubu ngubu ni uburyo twumvikana nabo, kuko ibyo byose bivuga kubera ukuntu twabagezeho, ukuntu tumaze kubaha ibyerekana ko ibyo tuvuga biri mu Rwanda cyangwa ukuntu leta y'u Rwanda bivuga atari byo, ntabwo baba barapfuye kubibwa gusa. Hari n'uburyo dugerageza kuganira wenda n'amashyaka ya opozisiyo kugira ngo
ariko menshi ari hanze.
Ari hanze nibyo, ariko nabo bafasha bari hanze, duhura nabo uko dushatse. Ntabwo ari ikibazo cyo ntabwo tugomba kunyura ku Rwanda kugira ngo duhure nabo. Hari intambwe imaze guterwa mu buryo bwo gusobanura ikibazo kiri mu Rwanda. Hari ikibazo cy'uko ibihugu by'i Burayi bakekaga yuko kuko ibyo Kagame ababwira ari byo, ariko tumaze kubaha evidence zishoboka zibereka
ibimenyetso.
Ibimenyetso bigaragaza yuko histori bumva iri mu Rwanda, success, iterambere n'ibindi byose atari byo. Niyo mpamvu rero ubu ngubu niyo nzira tugomba gukomeza tugakurikira.
None urumuka mushaka gusobanura ko ari ayo mahanga atanga amafaranga
neza
atuma igice kimwe cy'abanyarwanda, ni ukuvuga abahembwa na leta, babaho. Ayo mahanga niyo azakomeza gushyira imbaraga ku butegetsi, bavuga bati ibyo mukora muri demokarasi z'ibyo.
Amahanga afite uburyo bwinshi yabikemuramo tutarebye urundi ruhande, kuko wenda Kagame ntago vuba ahangaha azemera kwicarana n'abumva bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye, kuko no mu ijambo ryo kuri Bonani yarabivuze, avuga yuko za opozisiyo zihari ziri misguided, sinzi ukuntu abivuga mu Kinyarwanda, wenda ibyo bakora ntago babizi, ntago bazi aho berekeza. Ni ukwerekana yuko nta n'agaciro biha by'uko hari abantu batumva kimwe gahunda ze nk'uko azumva. Abo rero turimo kuvuga ni uko aribo bamufite, bamushoboresha gukora ibyo arimo gukora ubu ngubu. Mu gihe rero tumaze kubereka ibimenyetso simusiga by'ibyo ababeshya, tukabereka ruswa iri mu Rwanda hejuru mu bushorishori ari kwa Kagame, tukabereka uburyo Kagame ari ufite igihugu cyose byaba mu bucuruzi no kuba izo institusiyo zose za leta ari buzikoresha, na Paul rimo kuba yemera biriya bintu so kuvuga ngo ni ibitekerezo byabo, ariko nuko babazi ngo barapfa nibatabikora. Justice iri mu Rwanda, ubutabera, urabona ukuntu biba bimeze. Bareba
none se ubwo ngubwo murashaka kuvuga yuko Perezida Kagame nabo bakorana bafite imbaraga cyane kurusha abo baturage bo nyiri demokarasi, bo demokarasi.
Demokarasi ubundi iyo tugiye no kuvuga ngo abantu batuye 98%, birya ibyo ntacyo bitwaye. Ikibazo turavuga ngo society y'Abanyarwanda iri kuri nivo, ifite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko babyumva, cyangwa barakoreshwa n'iterabwoba Kagame n'agatsiko babashyizeho.
Uwo ni Majoro Robert Higiro uyobora umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda witwa Democracy in Rwanda, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi.